barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Door wanaagsan dhegeystayaal, waa Arbaco, bisha Oogastna waa 23 sanadkuna waa 2017, idaacaddana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa halkeed kaga soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigu Ibraahim Xasan Daandureg.
Qodobadan idinku hayno barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah duruufaha waxbarasho ee haysta dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga Cali Cadde ee dalka Djibouti.
Sida qaxootiga kale ee Ethiopia degan iyo Kenya degan ka kumiya dadaabiyo, haday ka baxaan secondary gama ee waxay helaan heer jaamacadeed ilaa Nairobi la geeyaa, laakiin annaguna si darro taas maanu helin oo waddankan aan joogno ee Djibouti iyo tacliinta aan barano ayaa isku mid ahayn. Waayo taa waxa sabab ah mahnaska annagu aan baranayno waxay ahayd mahnajka lagu baro qaxootiyada dhadhaab iyo Kenya Englishka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Borno oo lagu qabtay kulan cilmiyeed dhalinyaradu ay kaga doodeyso ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashada la filayo in Soomaaliland ay ka dhacdo sanadkan.
Siyaasiga tartamaya dhalinyartu wuxuu ka codsan karaa oo kaliya inay u codayaan, laakiin dhalinyarada xaq looguma laha in la yidhaahdo ii dagaalama iyo rabshad ii sameeya inay u codayaan cidda u arkaan inay danta qaranku iyo danta dhalinyartu ay ku jirto. Maanta la codayo tartankii u dhammaaday, natiijo doorasho la soo saaraya dowladda la doorto ayuunbaa lagu doofeelayaa. Gacanna waa inay dhalinyaradu ku codayaan, gacanna waa inay nabadda ku ilaaliyaan.
Ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Codbixiyaasha dalka Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doona hogaamiyaha muddada dheer xukumayay dalkaasi Eduardo Santos oo xilka ka degaya kadib 38 sano. Xisbiga madaxweyne Dos Santos ee dhaqaaqa dadka ee xoreynta Angola amaba MPLA ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si uu awoodda ugu sii nagaado, waxaana hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi. Qof kasta oo ku guuleysta madaxweynenimada dalkaasi ayaa wajihi doona caqabada ah inuu wax ka qabto dhaqaalaha liita ee dalkaasi qaniga ku ah saliidda oo dhaawac uu ka soo gaaray qiimaha saliidda caalamka ee hoos u sii dhacaya.
Qarax ismidaamina oo gaari loo adeegsaday ayaa maanta Arbaca ka dhacay magaalada Lashkarga ee gobolka Helmand ee koonfurta waddankaasi Afghanistan, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof ayna ku dhaawacmeen 38 qof oo kale. Saraakiil maxalli ah ayaa waxay ku warantay in weerarkaasi uu ka dhacay agaarka xarun booliis oo markaasi ay banaankeeda dad badan ku sugnaayeen. Kooxda Talabaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Duhur Arbaca ah oo wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, waa 23-ka bisha Oogoost sanadka 2017. Xarunta daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loo soo gaabiyo CPA ayaa dhowaan magaalada Borno ku qabatay kulan cilmiyeed ay dhalinyarada gobolka Awdal kaga doodayeen doorka ay ka qaadan karaan siyaasadda dalka iyo doorashooyinka soo socda. Dhalinyaradii kulankaasi ka qayb gashay ayaa su'aalo kala duwan waxay weydiisay gudoomiyaha gobolka Awdal iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay kulankaasi. Wariyaha VOA Haashim Shaq Cumar Good ayaa wareystay gudoomiyaha xarunta CPA Maxamed Xuseen Jaamac Rambo.
Xarunta daraasaadka siyaasadda ama xarunta marka la soo gaabiyo afka qalaad loo yaqaano CPA habeenada kasmooda waa xaweys hadba magaalo la geeyo oo dhalinyarada iyo bulshada iyo dowladda lagu kulansiiyo. Xaweyskan uu qabanay dhalinyarada Borno wuxuu ahaa doorka dhalinyarada ee ka qaybgalka doorashada, waxaana nagala soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo ay dhalinyaradu weydiiyeen su'aalo iyo aragtiyo ku saabsan doorka dhalinyarada doorashada turkiisa wax qabada gobolka iyo xaaladaha kala duwan ee gobolka awdal barnaamij aad iyo aad u xiiso badan oo qabanay dhalinyarada iyo barasaabku waxay soo daarsanayaan aragtiyo aad u farabadan oo ku saabsan doorka dhalinyarada ee doorashada siyaasadda iyo waliba maamulnaanka dhalinyaradu waxay barasaabku weydiiyeen su-aalo tiro badan oo arrimahaas oo dhan haashim ku saabsan barasaabkuna uga jawaabay xaruntu waxay qabatay tababar kale dhalinyarada gobolka u qabatay qaar ka mid ah dhalinyarada boorama oo lagu eegayay doorka dhalinyarada ee doorashada iyo dimuqraadiyadda iyo siyaasadda marka caweys aan u qabanay dhalinyarada boorama wuxuu ka mid ahaa habeenadii kasma wadaag ee xarunta CPA ee ugu xiisa badnaa aragti aad ballaadhan wala saabsaday maadaama Soomaaliland bisha Noofambar kubitunada sanadkan ay galayso doorashada madaxtooyada waxa ahmiyad ay sii biir aragtay inay soo madhigto doorka dhalinyaradu ku leeyihiin doorashada
dhalinyaradu door intee leeg ay yeelan karaan ama si ay ku leeyihiin doorashada soo socota ee November 13 ka dhici doonta Soomaaliland
maadaama dhalinyartu yihiin xoogga ugu badan ee la filayo doorashada codayaan maadaama ay dhalinyartu yihiin cidda kala saarsa ay xisbiyada tartamaya ee ku loolamaya doorashada madaxtooyada saddex xisbiya dhalinyartu waxaa loo oran karaa oo si cad loo oran karaa door libaax kaalin aad iyo aad u muhiima qayb libaax ayay ku leeyihiin doorashooyinka dhan gaar ahaan doorashada madaxtooyada waxaana laga arki karaa doorka dhalinyarta ee doorashooyinka dhan ama doorashada madaxtooyada oo xamaasad leh oo dhalinyartu aragtay badan ku soo bandhigeen oo dhalinyartu ku muujinayeen waxaan dooranaynaa oo doorashada ka qayb galnaa cidii danaha dhalinyaradeeda horumarinaysa marka dhalinyartu marka si kooban loo sheego qayb libaax ay ku leeyihiin doorashooyinka maadaama ay yihiin xoogga ugu badan ee codaynayaan
waxa uu ahaa kulan dhalinyarada iyo maamulka gobolka kama ay soo qayb galin xisaabtii siyaasadda goor ma ay gaarsiin doontaa in ay ka soo qayb galaan musharaxiinta ku tartamaya xisaabta siyaasadda ee doorashada ka qayb gali doona 13 November ee ka dhici doonta Soomaaliland
CPA gacan ka leysaa in xarunta loo yaqaan forum seat in waxa badan qaadsan door muhiim ah ka qaadanayso ka ciyaarayso gudahan doorashooyinka gaar ahaan doorashada madaxtooyada sanadkan qabsoonaysa marka waan ku tala jirnaa qorshaha nagu jirtaa inaanu xisbiyada dhalinyarta insha allah soo keenno marka rajoonaas marqam
xisaabta siyaasaddu weli ma ay keenin barnaamijyo ay ka qayb galayaan doorashada oo ay soo bandhigeen dhalinyarada ma weli ma jiraan takala wax aad looga dayranaya xaaladda qabyaalada arrimaha maxaa xaruntiina daraasaadka siyaasaddu qaybintee leeg ayay ka qaadan sabas leedahay maxamed rambo
arrinta ugu muhiimsan ee xaweyska CPA lagu soo hadal qaaday waxa uu ahaa shimow la dagaalanka qabyaaladda iyo qabyaaladda meel iska dhigo dan qaran oo dan guud in lagu saleeyo doorashada iyo cidda ay dhalinyaradu u codeynayso runtina waa la isla qaatay fikirka in qabyaaladda iyo xanuunka qabliga ah meel laska tiriyo in la wadaago danta guud waa danta guud qaranimo ayinba wax kasta lagu yiban karaa lagu yiban karo macna uu leeyahay wax taraya haddii qabyaalad lagu saaro murashaxiinta ma jirto waana muhiim inay asxaabtu dadweynaha ay codka ka doonayaan gaar ahaan dhalinyarada ay barnaamijyada u soo bandhigaan si xoogaga dhalinyarada ay codka bixinayaan ay ugu saleeyaan waayo in aragtiya badan muqdisho ku xakamida inaan dhalinyartu sidii hore isaga codeynayaan bilaash ay doonayaan wax muqdisho cad doorasho waliba doorashada ka dambeysa ayay xadaarad iyo aragtida lagu codeynaya ay sii kordhisaa ay sii tadawar horumar ay sii sameynaysaa marka waa muhiim inay xisbiyadu u soo bandhigaan dhalinyarada barnaamijyooda in tan qabyaaladana aad ba kulanka loo wada hadlay xisbiyadana waxa uu muhiim inaan qabyaalad ku ololeyna qaranimo ay ku ololeeyaan
maxamed xuseen rambo dhalinyaradu waxay ka qayb qaadan karaan in loo adeegsado rabshado in loo adeegsado waxyaaba aan habooneyn haddii xisbigu uu arko laga guuleysanayo waxyaabaha nabadgelyo darada ee loo adeegsan karo dhalinyarada fariin ugu diri lahayd maadaama tahay xarunta daraasaadka siyaasadda ee Soomaaliland dalka inay doorashooyin soo food saareen
siyaasiga tartamaya dhalinyarta wuxuu ka codsan karaa oo keliya inay u codayaan oo ay taageeraan ayuu ku codsan karaa laakiin dhalinyarada xaq looguma lahayn la yidhaahdo ii dagaalama iyo rabshad ii sameeya waayo in ragga tartamaya waa wadada in waxa lagu ciyaaraya noo mustaqbalka dhalinyarta marka dhalinyarta xaq looguma lahaa in la yiraahdo rabshad ii sameeya iyaguna waa inay ka feejignaadaan inay rabshad sameeyaan dhalinyartu waxa ay loolamaysaa bartamaysaayo tartan caafimaad qabee ku jirta doorashada koox maanta la codeeyo tartankii u dhamaaday natiijo doorasho la soo saaraya dawladda la doorto ayunba lagu toofelayaa marka ay dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah in cid xor iyo xalaal samayn karto dhalinyarto si wanaagsan oo qabyaalad ka weyn oo ka sareysa oo qaranimaha u codaya dhalinyartu waa inay ogaadaan mustaqbalkooda inay ilaashadaan mustaqbalkooda waxay ku ilaashan karaan inay u codayaan cidda u arkaan inay danta qaranka iyo danta dhalinyartu ay ku jirto inaanay rabshad samaynin doorashada kadib maanta doorashada inaan rabshad samaynin gacanna waa inay dhalinyaradu ku codayaan gacanna waa inay nabadda ku ilaaliyaan dhalinyarada.
Taasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xarunta CPA Maxamed Xuseen Jaamac Rambo oo magaalada Buurama ugu warramayay wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good.
Duhur wanaagsan ayaan dhigaystayaal markale idin leenahay halka aad weli naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatan toos uga dhigaysanaysaan Washington. Dhalinyarada ku nool xerada qaxootiga Cali Cadde ee dalka Jabuuti ayaa sheegay in ay jirto caqabad ka haysata dhinaca waxbarashada gaar ahaan marka ay dhammaystaan dugsiyada sare. Dhalinyaradaasi ayaa waxay sheegeen in ay wax ku bartaan luqadda afka Ingiriiska halka manhajka waxbarasho ee dalka Jabuutina uu yahay Faransiis, sidaas awgeedna aanay suurtagal u ahayn inay wax la bartaan ardada jaamacadaha Jabuuti. Wariyaha V O A Sagar Saciid Faarax ayaa warbixintan arrintaas ku eegaysa.
Dhalinyarada qaxoontiga ku ah dalka Jabuuti waxaa ku adag inay heer fiican ka gaaraan dhinaca waxbarashada qaybaheeda kala duwan. Manhajka waxbarashada ee qaxoontigu ay wax ku bartaan dalka Jabuuti waa kan lagu barto Kenya iyo Ethiopia, waxa uuna ku baxaa luuqadda Ingiriiska. Dalka Jabuuti waxaa wax looga bartaa luuqadda Faransiiska, aad ayayna u kala duwan yihiin manhajyada waxbarasho ee labada dhinac. Waxa ayna taasi caqabad ku tahay dhalinyaro badan oo ku koray dalka Jabuuti. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi si ay kor ugu qaadaan aqoontooda ayaa waxay u maraan dhibaatooyin badan iyagoo isku day inay tagaan xeryaha kale ee qaxoontiga ee ku yaala wadamada jaarka la ah dalka Jabuuti. Waxaana qaarkood ay ku noqdeen naafo intii ay ku jireen dhabaha raadinta aqoon dheeraada. Haddaba deeq oo ka mid ah dhalinyaradaasi ku kortay xerada qaxoontiga Cali Cadde ayaa waxa uu ka codsaday dowladda Jabuuti gaar ahaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inuu ilgooniyo ku eego dhalinyarada qaxoontiga ee ku nool dalka Jabuuti gaar ahaan kuwa Soomaalida ah.
Waxaan imiday 1992 ilaa hadda aan joogno waan ku noolahay degmada Cali Cadde ee qaxootiga Jabuuti. Maasha Allaahi xagga nabadgelyada iska fiican tahay iyo xagga kale waxaan la siinayo, laakiin waxa muhiimadda ugu weyn ee dhibaatan ka cabanayno waxa ka tacliinta weeyaan. Tacliintaana ku haysan heer ilaa jaamacad uga siin karno ilaa secondary school waan haysanaa, laakiinse meel kale oon gaadhi karnay ma jirto.
Dhalinyarada Cali Cadde joogto kale waa kaam weyn, dhalinyaro badan baa ku jirta, kumanaan baa joogta, marka waxbarasho ku filan ma haystaan baad leedahay?
Haa, ma haystaan sida qaxootiga kale Ethiopia degan iyo Kenya degan ka kun iyo dhadhaabiyo. Haday ka baxaan secondary jaamaca 20-aad ka baxaan dee waxay helaan heer jaamacadeed ilaa Nairobi baa la geeyaa, laakiin annagu nasiib darro taas maanu helin oo waddankan aan joogno iyo Jabuuti iyo tacliinta aan barano ayaa isku mid ahayn. Waayo taa waxa sabab ah mahnajka annagu aan baranayno ee Cali Cadde lagu baro waxay ahayd mahnajka lagu baro qaxootiyada dhadhaab iyo Kenya Ingiliishka, haddii fisika noqoto, kemistriga iyo biologiga. Haday maanta ay Jabuuti iyo qaxootiga aan joogno isku tacliin ahaan lahayn waan gelin lahayn tacliintaas, waana heli lahayn heer jaamacadeed, laakiin se may dhicin. Annagu waxaan baranaynay mahnajka Kenya, ayaan baranaynay 2016 ee lixdii un jeedaa ilaa imika. Wallahi waxaa sameynay ma jirtay dad inta badan qaxootiga iska fadhiyaan oo halkaan ay ku gaboobaan oo dee ay tacliinna ku weeyaan oo qaadkii wax ku bartaan, qaarna waa qaar jooga Spain oo Ethiopia tagu xadka ka tallaaba oo dhibaatooyin fara badan kala kulma. Taasuna ku haysan dadka horeeya oo Ethiopia degan, qaar isku tago wax yar kareysta oo laftigoogu, iyo qaar kaloo iyagu xoogsato maqaxiyaha ka shaqeysto tacliinta soo saara.
Marka haddaan Ethiopia u talaabo kalaan oo qaxoontiga Jabuuti jooga, Ethiopia waxbarasho maan ka heliya? Marka
waad ka heli kartaa, waayo hay-addan shahaada ayna siinaysa hanka sekondariga Ethiopia waa aqoonsan tahay. Meel kasto Ethiopia waa ka heli kartaa, لكن دي بدها حكاية تانية حتكي من ده فكرتي دي بتوي فربطة ما قلبه مسا قارب أمرك وترين كسر وترين كبودي ولقاه تجبيين قاركود أنت جيد أنت تكتنا يتوبي هذا ترى ما كي يصور دميان حاجة صلى الله بشري بتكو أتكي ينسيح وكسر من مياني وحكلود أي سمين كرامير
marka aaltaan ka dhinaca Ethiopia waa risk fara badan halkana ma jirto in wax barashada ay doonayeen marka xalku waa maxamed
wallahi xal aanu ma arkayno ila 16 sano san ku soo jirna anaga horta wixii na gaaradii ugu na gaaradii maanta hadana nasiib ka yagu dee iskoolada soo dhameysanay jaamacadii anaga soo xogsanaynay alxamdulillaah jibuutana waxa shaqaysanay inoo laakiin waxa jira dhalinyaro imkaanaga naga yar oo naga dambaysay ilaa imkaan wali tacliintii helinno sidii ay ka baxaan ay aad uska farsidi u farsanaya adoo doonan Djibouti ay maana shaqala shaqooyin aad uga baska qabsanayaan marka aqoonsiga Djiboutina lagu ma ogolo inaad qaadato shaqo fiican oo Djibouti dadka Djibouti ay qabtaan ma qaban karaan oo shaqooyin sida cabin telefoonada lagu hadliyo maqaaxi wax laga adeego doodo xamuyan laakiin wallahi aqabadu way iska bedelayeen sagale
marka intaas leedahay talo dadka dhalinyarada soo kacaysa way badbaadin karaan oo way u fudayn karaan inay wax bartaan waayo
walaa xurun laha dawladda weeyaan dawladda Djibouti aan hoos joogno waxa ku maasiisay inuu dejiin heli hoolna garab joogan la maanti aan imid laayinka nabadgelyada ilaaliyaan waanaga warhayaa markaste wax dhibaato kama sheegan dawladda laakiin waxaan ka tabanayna qof oo inay qorsheeyno hagaajin qof duu tacliin lahayn tii wax meen ba gaari karay dhalinyarada calaad laga qaado mareekanka tagteenik wax la kulmaan aqbiyo farban iyagoo maxay daanay aan tacliin farabadan lahayn waxay soo lahayn ma jirto sidaa buu ka baxay iskoolkii alkaas oo tamaasna si joogay fursad buu helay mareekanka uu tagay luqadda ingiriiska ma garanayo dhibaato ay farabadan ba haysta way hadduu imi ka hin lahayn ilaa heer jaamacadeed wax barashadiisu waxay noqonaysaa fursad top ah mareekanka wax fiican mukeen laha Djibouti joogana wax fiican mukeen laha in madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Markeele waxaan ku codsanayaa in uu dhinacyada calaad joogto caawiyo wax barashada halka ku kala go'aysa calaade in uu ku daro tan jaamacadda Djibouti oo noqoto isku mahnaj ay horumar weyn ba jiraa Soomaaliya ka socda madaxweynuhu horumar badan buu ugu jiraa Soomaaliya marka anagu wax leena kaalin baan ka qaadan karnaa hadii aan wax barasho dhameystiran helo
sagal la Saciid Faarax ay ahayd warbixinta ay kasoo dirtay magaalada Djibouti ay ku eegaysay waxbarashada dhalinyarada ku jirta xiriyaha qaxootiga ee Cali Cade ee dalkaasi halkaad wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaana dhageysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta
Find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hands, top up, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk. Too much, grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Stay boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in
love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Love with your body. Ed Sheeran ayaa ku luqeynay heestaasi Shape of You. Waxaan u maleynayaa dhammaantiin dhegeystayaal inaad ka heshaan qaabka muusiga iyo sida heesta ay isugu dhacaysay.
Weliba fanaankan Ibrahim waa reer Britain, marka heesihiisa waxba ka mid yihiin heesaha sida weyn hadda loo dhegeysto ee kaalinta hore ku jira ee dhalinyaraduna sida weyn u dhegeysato.
Durbaanka heesta ayaanba ka garanay
sida u degan yahay. Weliba waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada maanta ilaanta afka Soomaaliga v o a. Haatana waa Maxamuud Wascade oo inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha.
waxaan u wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa weli daydayaysa inay soo buuxiso booskii ciyaaryahan Neymar uu firaaqeeyey, waxaana ay in muddo haddaba socotay ciyaaryahanka reer Brazil ee Philip Coutinho oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool. saddex mar oo hore ayay isku dayday ciyaaryahankani inay kooxdu la soo wareegto tan iyo markii iibisay ciyaaryahan Neymar, hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa arrintaasi gaashaanka u daruurtay. haatan se waxa ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona kor u qaaday lacagtii ay ku doonaysay ciyaaryahankan inay kula soo wareegto Liverpool ku qanacdo. waxay wararku haatan sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay 138 milyan oo ganiga Ingiriiska ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona u joogto inay ka siiso ciyaaryahan Philip Coutinho. inkastoo ilaa hadda waxa wariyaanay kasoo bixin kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee ku aadan go'aankan cusub ee Barcelona, haddana dhowrkii mar oo hore kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay sheegtay in ciyaaryahan Coutinho aanay sinnaba u iibinaynin. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyaduna waxa ay doonaysaa in ciyaaryahan Drinkwater ay 30 milyan oo gari Ingiriiska ay kula soo wareegto. ciyaaryahankan ayay in muddo haddaba joogtay kooxda Chelsea, waxaana haatan wararku sheegayaan in labada kooxood sheekadu ay meel wanaagsan u marayso, isla markaasina dhowrka maamood ee ka harsan suuqa kaliibsiga ciyaartoyda ee ciyaaryahan Drinkwater kooxda kubadda cagta ee Chelsea kula soo wareegi doonto. ciyaaryahanka Alexis Oxlade-Chamberlain oo ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenalna waxa wararku ay sheegayaan inuu diiday heshiis ay kooxda kubadda cagta Arsenal u soo bandhigtay uu doonayso in heshiisku kula jiro ciyaaryahankan ay ku sii dheerayso. ciyaaryahankan ay Arsenal u ballan qaaday inay siin doonto lacag gaaraysa 124 milyan oo ganiga Ingiriiska, laakiin waxaad moodaa inuu ka goos adeegay arrintaasi, waxaana soo badanaya dalabyada ka imaanaya kooxaha Chelsea iyo Liverpool ee ciyaaryahankan ay doonayaan in ay kula wareegaan. haatanna sareebka koobka kooxaha ee qaarada Yurub ee Champions League oo kulamo adag caaway kooxo iskaga hor imaan doonaan. kooxda Qarabag FK oo toddobaadkii hore hal yeebar kaga soo badisay FC Copenhagen ayay caawa mar kale fooda isdari doonaan. Abowel Nakachi laba yeebar ayay Slavia Prague kaga soo badisay toddobaadkii hore, caawa ayay mar kale fooda isgelin doonaan Liverpool. oo toddobaadkii hore Hoffenheim laba yeebar kaga badisana, caawa ayay mar kale is arki doonaan. kooxda Sportis Lisbon ee waddanka Portugiiskuna toddobaadkii hore eber iyo barbareeja waxay la gashay kooxda FC SB, caawa ayay mar kale is hirdin doonaan. kooxda Young Boys oo CSK Moscow toddobaadkii hore ay ka badisay ayaa gurigeeda ku ciyaareysa, oo hal iyo eber guul ah laga wato, caawa ayay haysataa fursad ay ku soo baxdo ay CSK Moscow goolkaasi ay hore uga dhalisay goolal kale ugu badasho. waxaana xusid mudan in ciyaaryahan Kyrie Irving kulanka koowaad ee uu ciyaarayo marka ay furmayaan ciyaaraha kubada kolayga dalkan Mareykanka bisha October ee sanadkan in ay foodis gelin doonaan kooxdi uu dalbaday inuu isaga tago ee uu ka soo tagay ee Cleveland Cavaliers sababta uu ciyaarahaankan u doortay inuu kooxdan isaga tago ayaa waxa uu ku sheegay inuu doonayo inuu ka hoos baxo hooska ciyaarahan LeBron James oo uu sheegay in aanay hal garoon labadan ciyaartoy wada qaadin oo uu doonayo inuu isagu calanka u sido koox kamida kooxa dalkan Mareykanka hadaba la arki doonaa calanka kooxda kubada kolayga ee Boston Celtics oo haatan isaga lagu wareejiyay halka uu geeyo inuu suura galiyo inuu kooxdaasi koob kale ugu guuleysto maadaama ay tahay kooxda ugu koob haysashada badan dalkan Mareykanka dhageystayaal xubinta ciyaaruhuna saaka waa naga taatan ee kulan dambe waa masaxdo idin la sidaayo nabadgelyo
halka aad igisaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatanna waxaan idin soo qabanaynaa heestal ku dhigeedu yahay xulashada jacaylka iyo codkii faadumo hilac
taasay ku luqeynaysay fanaanada Faadumo Hilaac ayaa ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda duhurnimada ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daandiro iyo anigoo ah Cashi Ibrahim intan markala kulmayno idaacadda afarta hadii aad leedahay muuxan dhamaan isaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.